here we go again. Yeah, 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 yeah. Never na see me die, I'm just singing. Nete kapido kumatu. Kayimba mpuli na kuredi ekuba. Zinza kwewala nebo njagada. Nani batema nyasiche nabada. Tote mambalo mpima mkweke wala. Kuka solia jenari nyawansi kambula. Na mgoyo wantoga wantigonyona. Okoze sabu kodeo we sabada. Tukanga ni mujaso mtendeke. Chimuli cha mdungu fukirida.
Fukirida, fukirida.
Okoze sabu kodeo we sasoma. Tukanga ni mujaso mkenkufu. Silaba wotalinze mbanda barufu. Mbanda barufu. Kaguli kwendi yegwe falavu. Loya wange msonga za lavu. Eli kusi chiri kunde salavu. Nebebu babu lade kwetozi. Nobody deal with a bagal and talking. I'm on nobody fighting. You are the sunrise that keep on showing. You are the ending that keeps on beginning. Okoze sabu kodeo we sabada. Tukanga ni mujaso mtendeke.
Make your body divide.
Chimuli cha mdungu fukirida.
Fukirida, fukirida.
Okoze sabu kodeo we sasoma. Tukanga ni mujaso mkenkufu. Silaba wotalinze mbanda barufu. Mbanda barufu. Bakule kaba kwesunze. Bagambe bunati kubwenye za kwetimbye. Ama suka gago gesimi. Kakuonye mpeo yo mchire njinji. Singana li Yesu Masia. Nande tambulinde kukuladu mkuba. Singana li manjinji baka mamanyi. Nande kugabide konga sikuwa. Singana li Yesu Masia. Nande tambulinde kukuladu mkuba. Singana li manjinji baka mamanyi. Okoze sabu kodeo we sabada. Tukanga ni mujaso mtendeke.
Make your body
divide. Chimuli cha mdungu fukirida.
Fukirida, fukirida.
Okoze sabu kodeo we sasoma. Tukanga ni mujaso mkenkufu. Silaba wotalinze mbanda barufu. Mbanda barufu.